Never changed his mind, well maybe. Baby, I'm a fool for you. My pens keep pofu, keep end on my oval. Who only, oh love is blind, never seemed so true. When I'm broke, not too young, bro, please call me. I keep big and on bad though. Bona kuna message in a titumanga, send me money. To cut a long story short, yo, vumili, ana mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike, ananishoni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kibishwa wanga planda. Oh baby, kwa na miwakati sina. Meo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Kwa dhiki mtala na ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio iyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Wauvumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Toto wa mama usiharibike. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Yeah, mali nimetoka na wewe. Yeah. Okay, sana ichiza kabubu. Maybe no more talk, just do. When time come abuyu, take kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itanyuma na joku na niga. Na ngoza nitome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. You make it in life then. Kushikilie pia mimi.
You make me whole, baby. Don't let me go. Stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho tafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sitasahau mali metoka na we.